Yeah, I told you I was thinking game of music international.
Internationally connected and locally accepted. Represent the motherland. The motherland.
When I hear your sound.
It's Nijo.
Everyone in the place is jumping.
Let's go. 1, 2, turn the crazy, turn the crazy.
Na keep it real, nadhani muna ni feel.
Stand up, kila mtu.
Hii ni ingine.
Mama, wacha kukatika kwenye kete.
Kisa hewa vile kali.
Extraordinary.
Take over.
Take over. Take over.
From the motherland, from the motherland, Kenya to the streets.
Yeah, it's the beast from the east. Amani Matoni, nice and slowly.
In the mix, in the mix.
Let me walk with you, totally.
ya vitu mzuri tunaendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Kwa wala wamesahau mziki yangu bado ni genge. Kwa wala wanatudharau tafadhali msifanye ni cheke. Sitadanganya jamani, nimerudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu, kwa hivyo ngoma poa tu ndio tazidi kutoa. Unatulia nini bana, mkatuzitoke. Unapanguza nini bana, wacha jasho imwagike kwote. Ataka kuna ukame, tunajituliza na maji baridi. Na ndiye ameniambia nikute na ngoma mbili mbili. Na moral, moral, wacha iwabambe. Na mjipandishe juu ka bendera na mwimbe ngoma kana shondolante.
Usiupe roho yako waza kwanza, wapi tofauti yake nao.
Sina noma naye.
Usiupe roho yako waza kwanza, wapi tofauti yake nao.
Just start hustling, ladies all over the club. I see so much booty, I'm losing my vibe. You know we got the whole night to mingle and wine. Can I get a lady who's ready to whine? Let me hear my shorties yell one more time. You know I got your sweet bitter in line. What is it you want? I'll be your genie. You know you gotta rub my thing the right way for me to just bless you with my right spell. You know you just gotta focus on me. You know you just gotta focus on me. I like to make the ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me. Ladies, sweat up and scream. Put you right on my theme.
Yeah. Latino, I've discovered she's my type, but just the way she works it out. Oh, she flex on neat red tone, and I know you're working me on. Girl, I can't help myself, I just want you to know that I cannot leave you without knowing what I feel inside. Maybe foolish trying to say it, but I'm brave enough to play those type of games with me on. And I know you're working me on.
Champagne popping up, but the beat's alive. time. All the sexy ladies begging hard to find. In at the club behind the bar, I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing. I'm in it. My crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew up. My crew, my crew, my crew.
Madem kama kati kuna joto vinasti. Wengine wakonjo, wengine
fati fati.
We usi, we upe, wengine
kati kati.
Dere pole pole, achana na shoti. Vitendo vinafanya ndani ya moti. Today mama shaka, okay, gira magoti.
Body go bachado.
Swing, swing, muziki ni bumba.
Kwa madawa, sezi kuwata. Kila malu nenda, mina kufuata. Siogopi kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Yo manza lipigia simu, miaka simjuni. Nime kwa studio, tutuwa nae wapi juzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango wangu kwa wazo, kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini, bani zambia.
Unakumaga mikwa hei.
Kila kitu yangu rudi fiti. Vyolipotua tumtano lufrani mechizi. Silalo kusemu kweli sikuli. Kezani vana taskuzi situli.
nipige makofi labda na oja man kwaji permanent scan kani mechoka kuzitete hapa nini kwa wapalisiko na setu metupa miaka sita hivyo unasema apana, apana kukilia mina fumilia mina kazana, na kazana after hiyo tisemi ni badi zambia
Aitwa lima mama nita Mreki doga mnachani kitu ka 3 meters Nipandika maji kwa tap kutoka kwa mita Mdogo mdogo aiza nkatikia Nikiwa nyumaki weza dhani mini mkia I drink yangu amefanya kajimwagia Na anacheka nkimwambia nataka ku Akipita base kila mtu amwita nti Tabia tabia zake weza dhani eni mlami Kozi yake laini na nrangia lami Pata kicheki na wishu kwa dani Jani ya jeans yake Lipata size yake Anipeleke kwake aisi kwa mamake Kila mande na mshengware tuslale Mate, mate Ashawa, asile mante Atake nipeleke kaka
Ashawa,
aoni Tukimaliza, tuaduka Tuto mfuri kwa wa Asile mante Atake nipeleke kaka Aoni, tukimaliza Tuaduka
Ziggy, my style's the bomb, the chick, jiggy, jiggy. Ata mki, hey, I'm still bringing the fat ziggy. Baka mna chizi, muna teka, hee, hee, hee. Ata mki zidi, kuzi just ski flow. Badu nita zidi, kuzi right na ku grow. Baka ni blow, ni anze ku rip, hee my show. Instead of having one, shinde, nina kama four, yo.
Nani, yule African bomzi.
It's Nijo, realist.
Yani, skiza hewa vile kali. Na leta flow for sure, Joe, mesita choka. Nani yule African bomzi Na leta rhymes, paka vichwa vya toboka Yani, skiza hewa vile kali Na leta flow for sure, Joe, nasita choka
Tukate, kate, kate Tukate, ruke, shuke Tukate, kate, kate Tukate, shuke, shuke
Finally I'm coming home with the perfect beat go ahead and shake it off
Neshima kwa yudada Jamani ametoka fa
Tuna wakilisha yeah we're taking it back just taking it back
From this beat we on fire STM Michelle
Tuna wakilisha yeah we're taking it back
Kaningekuwa msanii wa sanaa ya silaha Ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabilao Bidhaa za kujijali Ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha ningekuwa na jamii ya ningekuwa ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabila. Bidhaa za kujijali tu hali mshauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa matauni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa. Rap naifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa. Sata ukinichukia siwezi jali ya
taa.
Kamwe ni MC, stick to the wax. Unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks. Sikuchukia badhiju wanatawala industry, na we bado uko uko chini. Kabla jina yako igro jipe miaka kaa nane. Kalasman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love usisahau. Tuwale kukwambia sikuchuki na kutharau.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Niache bro. Niache sister. Tuna wacheki. We got bad, bad love for y'all. Niache bro. Niache sister.
Kini na mistari Swahili jahili. Mkono wa kushoto ni Mike Mbota na bangili. Tema na mimi kau na rhymes kami ambili. Kasi vyo risasi kwa shingo macho na akili. Lakini kabla ni jaze na fasi ya pili, lazima ni rudishe matusi za hama kafiri. Barabara na gari na watapi matakari. Kazi ni safiri, nasima MC matatari. Kabla single yako ipite yangu kwa chati. Gyoza jina, gyoza flow, gyoza trouser. Gyoza jina, gyoza flow, gyoza trouser. Na badu badu uza trouser na shati. Na badu kitoboa kuniguza ni bahati. Na roga na kihindi tena kiguzarati. Yeah, saga blow, ziki zao, ziki zao. Kutema na mimi lazima utupe mbao. Ule jamaa mlitha rao sana speak up bunduki. Chiki plow, chiki chiki plow, plow.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Accepted in Noma Serna.
To get down, remind me on my phone, vibrate and get down,
hey,
get down,
hey,
get down.
For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nime Jessica.
Jessica.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Kama sani nilifanya mpaka kajika.
Cheki Mona Lisa na vyo tingisha.
Msichana ataniexcite. Kama huyo msichana wawamini taita. I was looking at you cause you were looking at me. Ooh, can't you see that this is chemistry? My choice.
chalet. When you move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy, especially when you move around to the sound, you come around eventually.
In the mix, in the mix, in the mix,
eventually, eventually, eventually.
Nyaje bonai punet.
Yeah, nyaje otwangu gabu apa punet.
Yo, this is Isaac Blackman.
Nyaje bozeya, ni Juliani.
And your people, this is Daddy Owen.
It's Zaka Music who needs to take over the baddest DJ in East Africa. Need you to realize, keep it locked below.
Yo, wapende wa sipe, yo, vatoli, gato, kini chukia, vatoli, I'm never gonna say down, vatoli, juye ni vatoli, ni, vatoli, yo, wapende wa sipe, vatoli, gato, kini chukia, vatoli, I'm never gonna say down, vatoli, juye ni vatoli, ni, vatoli.
Chuki washani udhi, mambo sani kuji. Panga vile tutawasha iganza bila udi. Sumi, taksin, mogoka na kichuri. Nkiwa steam naanza kuropokwa na sijui. Ndani ya club sorora, the rap sosara. Ningumu kunipata kanda ni ya cab chokora. Na flow proper sani shaku, I'm sweet calm. Nazi acha chokoba, but tabloids ishani bo. Kitaka utamini Kenya ulisoma kopal. Setting asha ni kuwa carnival. Na dem flani, picha kwa gazeti ni ya zamani. Mili kwa mtani na seti majani. Bado niko wadhi, bado natuli kana way ODC, wrong as if on a sea, extraordinary. Nina right of way, kikuyo kinisikia tasema
gasho we.
Oh man,
gasho we.
Oh man, nasi macho ni more than open.
Gasho we.
Oh man, nasi macho ni more than organ ya kuona. Mindo captain, ulize Morgan. Slogan ni pona, taka blogwe mgonjwa. Shotgun kwa kona na ni press na ngonjwa.
Yo, wapende wa sipe, ye
kivato li bro.
Gato wakini chukia,
kivato li bro.
I'm never gonna say down,
kivato li bro.
Juye ni vato li ni,
kivato li bro.
Yo, wapende wa sipe, ye
kivato li bro.
Gato wakini chukia,
kivato li bro.
I'm never gonna say down,
kivato li bro.
Juye ni vato li ni,
kivato.
Niko club, nimekaa bila tabu. Na jamana kati ya demu wangu kwa sababu. Napenda nga masilver, badala ya dhahabu. Mbaya miwanga na jam kamu arabu. Lakini ni uto wa stress na kalamu. Na spit kwa mic na inatoka tuvitamu. Hii basi ni story ya demu wangu. Saki magazeti ziharibu game yangu. Nimekaa na kademu kangu kasupu. Na mroga tuna mastyle zangu za vudu. Na zilikuwa zina flow tu kama maji. Jamaa kakuja kamsalimia iaji. Ati
sasa baby umepotea. Kwa siku mingi utatokea.
Sa hizo mina wish tu angepotea. Haka nisalimia haka endelea.
Usilete kombe kwanza kwa demangu manze. I say usinilete hiyo ni mali yangu manze. Usilete kombe kwanza kwa demangu manze.
The shank you ready. The remix
Abamika na ingo manoma. Ako sababu tunaanza tutakoma. Na hindi baby tume sasa fisheni ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abamika na ingo manoma. Ako sababu tunaanza tutakoma. Na hindi baby tume sasa fisheni ya kuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abamika shikika alafu wika. Na kama ngoma imefika basi katika. Bounce to the beat, bounce to the beat. Feel the seat, alafu get it for seat. Kamu shoki leo nacho, fungua macho. Shell tunayo. We've got what it takes. Tuaswanya mubake mushake. Let you make your body bump and grind. Si mind vile watu wana kucheki. Hini day ya kufleki. Ukisleki utapata una chako na wako mzako. Nikile ya pa uwanze. Hebu lukile tumekanga locomotion. Music yetu la potion. Asi seto wizo motion. Twende kazi kiwazi wazi. Vila wazwazi. Kwa juwa siwote tokaka abu. Kami tama drive. Na kwa milivi.
Need your realist.
You love my mama.
you better chill, you keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it. Yeah, me have to sing it still you swing it.
Okay.
Yeah, me have to bring it, do your thing, girl. Some of the girls them not say you're na-na-na ready. Girl, them a hot when them a wild. Cause them a call and na-na them fall.
What's up the
flow up on me a pour. Run touch the bass, then you roll up in here.
Wall and DJ make them speakers bumping. Everyone in the place is jumping. Lead this band, them place one have some fun.
Shut them back and take it,
give them a run.
Yeah, who said that?
Yeah,
Shabby a bum, he dem a run.
Okay. Yeah,
you better relax and have some fun. You better feel, you better chill.
Yeah,
it's got the mix run and blending smooth like no other.
Pick up my coffee, pick up my coffee. Pick up my coffee, da falali. Yo, pick up my coffee, pick up my coffee. Da pick up my coffee.
Vipi, songa karibu ni kushike vifiti. Kwa hii rhythm, inabidi. Can you feel me? Longomba swenye rhythm. Washa engine, sexy lady. Pole pole mama, akata visawa usinumize mama.
Mdabado, kata mama, kata mama, kata mama. Mdabado,
pole pole sister, akata visawa usinumize sister.
Sapisa kamili ndo mina muka, na umona mifupa. Nikicheki mlango wangu imefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya. Kweli jana ni nini mimi nilifanya? Izi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuta nimesota kwa meza tu ni mablue.
na kutana jirani yangu mkamba. Nikienda luna msalimia bali mama, kwa asira na jibu utahama. Mtu mtu manu umzima unatabu. Ni nini nilifanya majabu, 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 ya majabu, majabu, ya majabu. Kulitana kulienda ate, ate. Kulitana nilikunywa ate. Kulitana nilifanya ate, ate.
Kia mbala kima mwakituliza. Kabla bombe niwe tabidi mwacha kabisa. Ama naze kukunywa. Wana venyole zangu zimerefuka. Mbaka tuaniambia zipunguze. Walikuwa na fria nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi ngoma si. Na zote zikupua kamchele mekiwa mnazi ame mikusiwa. Kengo mina kubamba basi. Sukatike neke na kushika sungwezi sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mwiki karibu, stoke na leo ata staki tupe mkono, jumi ntingishie tukichua yako. Staki ukatike sana, pako vunde mguwe, sidi tukuimba.
Temperature is rising, the people so sure I say. fans kibao wamenishikilia from then to now. Hey guys, do you remember me mega life mega right? Usipotaka burudika umia, usipotaka kutingisha umia, usipotaka kukatika umia.
It's getting hot in here.
The temperature is rising, the people so socializing. I can't stop fantasizing. You're looking appetizing. The temperature is rising, the people so socializing. I'm liking what I'm feeling. I'm feeling
need your realness.
Remix! Come on! Double color!
kila modhini wala mteka maji mskitini. Jogo wa mashambani ya mesha wika mjini. Hamesha fika maskini na washika juu ya beat. Choose kuku maji moto kando ni mwono. King wa rapu mundo strong na kini mduya na napenda kumanga. Colombo's name high class no kind of wife. Jogo coke so live on this side of life.
Jogoro pasa ninge kuwa jogo ninge penda nga kuromi. Kisikia ubao na dish lives and dogs. Kuku style inge kuwa official. We dance ukiaza royalties unilipe. Singetaka kufungwa kamba, ningetaka kufanya kazi tuna waganga. Niliwa shoka ndani ya doo, weza nipopa shuku utawa maso.
He's just so good for nothing.
A red hot remix.
He's just so good for nothing.
In the mix.
He's just so good, yeah, yeah. But I gotta say for nothing, nothing. He's just so good for nothing.
Got a girl, but he wants to get with
him.
David Obanjo.
mi najua Remy 2118 D.O.Z. Benny Blaze Mavoish Dalabi Baka Piko Sobolai kutoka NBA West South CLA to the Babylon Zio Swale bro harakisha na hiyo club leo kweli tutapa kinyama mwenye kubaki homa kilala shauri yake eskaloka DJ
Tutafanya vitu wezi fanya siku dani mi Napatikana sasa ni meno kiwinde Sasa ni meno kiwinde Sijui ni influence ya na Monte Cristo siga
Sama kosa mi
Ama kama ni drinks My shots are famous plus whiskey Ama niende kuomba funguo za lai kutoka my boys Ili nionekane
Nikipiga shiki tangu la sweet me nimekuwa busy what's the deal ni nini nimejuu na kama nimekukosea samahani mimi na wetu ishi kwa amani basi niruhusu japo uko mbali pokea hili busu kesho kani tukutane bila swali rendezvous imefika club imeshona na shindwa kukuona eh Adija uko wapi Adija uko wapi nimekupata sema unachotaka fanta au carbonara pasta kiuno kata teremuka mama usiogope kiuno chako mama
tunateremuka teremuka 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 tunateremuka teremuka 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 teremuka
Yeah.
tempted to fool around. Right now you got your man. Somehow I got to touch. Wake up to what is real. Makes you wanna roll your tongue. No, she can't be for real. Honey girl makes me feel. Makes me wanna move to the left. Capture with intellect. Sweat like summertime. Makes you wanna throw your bra. Ooh, it's alright.
A real superstar.
No time, not on the top. Hear this one to get out on the top. Sexy pump them up, about to X. Ooh, it's alright. I'm hypnotized.
Hypnotized, hypnotized.
Whoa.
Hypnotized, hypnotized.
Whoa.
Hypnotized, hypnotized.
Whoa.
Hypnotized, hypnotized.
Whoa.
Ladies and complex.
Sinita basina na pia